urwego rw'umuvunyi rumaze amezi agera kuri atatu rukora ubukangurambaga bwo kurwanya karengane no kumva ibibazo by'abaturage. Umuvunyi mukuru ni Rene Madeleine yari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda. Mu mujyi wa Kigali ibibazo abaturage bagaragaje akenshi bishingiye ku bukene bwo kubura amacumbi ndetse n'amakimbirane akomoka ku butaka.
Uyu nguyu we ni umurwayi cyane, arananshika aragenda nkamubura kugira ngo njye gushakisha amafaranga, barambwira ngo mufungirane sinzongere kumugendana, mujyana indera bakamwane bazajya bamufashiriza imiti mu rugo. Ubwo nabanje nakugira ngo nshakishe itike ngendera cyangwa n'icyo yarya kuko anywa imiti myinshi, bakamwane njye mufungirane. Nkamufungirana kandi yitura hasi aragwa, hasanga ibirahure byamukase, hasanga te hasi yagwiriye ibintu, amaso yatukuye, nkaba ntagira naho mba.
Afunguwe asanga ishyamba rye bararigurishije, yari ryagurishijwe n'umuhungu murumuna we, yari yarafunzwe kuva muri 1998.
Bimwe mu byabajijwe abayobozi bagenda babiha icyerekezo, bimwe bigasubizwa ako kanya, ibindi bigasabirwa gutegereza. Aha umuyobozi w'inzego z'ibanze yihanganishaga umuturage udafite icumbi, abumvira ko biri mu nzira zo gukemuka.
Buri mwaka ku rutonde rw'amazu azubakirwa mu baturage w'umurenge wa Nyamirambo dufite abaturage babiri. Igihari ni uko ari ukwihangana no gutegereza mu ngengo y'imari uko babiri bazaba bavuyemo, ubwo nawe icyo gihe uzaba hari undi utahiwe. Igihari rero ni uko niyo gahunda ihari, ubwo rutonde rurahari kandi nkeka ko nawe uriho.
Hari ibindi bibazo biba bifite umwihariko bisaba ba nyirabyo kwihangana kuko ibisubizo bitangwa n'inzego zinyuranye. Mu mujyi wa Kigali hagaragaye umwihariko w'abatabasha kumenya inkomoko yabo, bityo ntibagire ibibaranga.
Ababyeyi ngira nabuze aho navukiye, bambwira ahantu nabaga ngo baze babyemeze banshire mu irangamimerere ba mirangamuntu. Nagiyeyo nsanga ngo bagiye hanze babaga mu bicogo narababuze. Ubwo rero nanjye navuze uko mbigenza, mfite umwana ntabwo yanditse, nanjye nta rangamuntu mfite kandi akeneye mituweli, nanjye nta mituweli ngira, mbona akazi nkabura uko nkakora kubera nta rangamuntu.
Umuvunyi mukuru Rene Madeleine yasobanuye bimwe mu bibazo basanganye abaturage ahereye ku ngendo we n'abakozi ayobora bamazemo iminsi.
Ikindi tubona ni uko hari ibibazo bijyanye n'ubutaka, hakaba ikibazo cy'izungura, hari abana benshi kandi umutungo ari mutoya. Babonye yuko hari abantu bari mu cyiciro cy'ubukene cyane bituruke kuri icyo kibazo cyabaye. Ugasanga bafite abagore batatu, bafite abana barenga cumi na bangahe, barenga icumi kandi nta bushobozi afite.
Usanga hari imanza nyinshi abantu bagiye baburana mu miryango, harimo ibyo twakiraga ugasanga umubyeyi aburanye n'umwana we, abavandimwe baburanye bapfa izungura.
Icya mbere ni uko abantu bagomba guhamya kwinjira.
Rene Madeleine uyobora urwego rw'umuvunyi mu Rwanda avuga ko umwaka washize muri raporo urwego ayobora rwashyikirije inteko ishinga amategeko, urwego rw'umuvunyi rwakemuye ibibazo by'abaturage ku gipimo cya 87%. Gusa kuri Bwanire Defense niyo mugabo umuyobozi w'ishyirahamwe ryita ku mibereho y'abamateka avuga ko basigajwe inyuma, bagaragaza ko izi mvugo ari iza politike kuko ibibazo byabo bimaze igihe bidakemuka.
Birangaje politike n'ururimi rwa politike, ukurikije igihe twahereye tuvuga ibibazo ndetse ukurikije n'icyegeranyo abasenateri bakoze, ibyo tuvuga iby'ubukene bw'abantu bamburwa ubutaka, ibyo byose nibyo abasenateri bagiye bagaragaza. Ariko nk'imiryango ikorera cyangwa ihagarariye aba bantu, igice cy'abanyarwanda kigaragara ko cyasigaye inyuma, duheruka batubaza abo basenateri muri icyo cyegeranyo barimo gukora, ariko ibyakurikiyeho ubu twebwe tubifata nka raporo yashyizwe mu kabati. Rwose ntabwo natinye kubivuga, bireba abandi, twebwe ntibitureba. Ni nayo mpamvu kugeza isaha n'umunota turacyasaba umwihariko wacu kugira ngo ikibazo cyacu kitavangwa n'icy'abandi, kuko iyo bibaye iyo kivanzwe n'icy'abandi twebwe tuburizwamo, bityo ku bandi batishoboye twebwe tukaburizwamo.
Nubwo abaturage bashyiriweho inzego zibegereye zishinzwe gukemura ibibazo byabo, haracyagaragara imirongo miremire y'ibibazo abaturage bageza ku bayobozi bakuru iyo babasuye. Depite Christine Mukabunani agasobanura ko abaturage batizera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze babana nabwo.
Ariko ikindi kibazo njye mbona kirimo, abaturage ntabwo bizera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, kuko ushobora kwakira umurongo w'abantu 50 bakubaza ibibazo byose, ugasanga biri kwa gitifu, biri ku karere, barimo barabikoraho. Impamvu rero batabizera ntabwo babaha amakuru ngo babwire bati ikibazo cyawe kigeze aha n'aha. Hari n'igihe bakubwira ngo cyarakemutse, ariko umuturage ntamenye ko cyakemutse. ntabwo begera abaturage uko bibi.
Izi ngendo urwego rw'umuvunyi rumaze n'iminsi zihuriranye n'uko abadepite nabo ubu bari hirya no hino mu baturage aho bagiye kumva ibibazo byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.